kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa si xiisa leh uga socda tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee lagu ciyaaro garoomada dadan. waxa uuna galay maalintiisii saddexaad oo 8 kooxood ay isugu soo baxeen. 8 kooxood ee isugu soo baxay ayaa 4 kamidii waxay usoo gudayaan ciyaaraha semifinalka, waxaana xalay layskaga horyimid oo ay fooda isku dareen 8 kooxood garoomadaasi dadan ee magaalada Columbus ku yaala. kulamada uu dhammaantood la ciyaaray xalay markii ka ahayd geeska Afrika ayaa waxaa kulankii ugu horreeyey fooda isku daray oo iska horyimid kooxaha midnimo iyo halgan oo ah 2 kooxood oo kasoo jeeda gobolka Minnesota. kulankan ayaa waxaa 5-1 ku badisay oo guusha ay dhankeeda aaday kooxda midnimo. kulanka kaaxigay waxaa isaga horyimid kooxaha Hilaac iyo Washington Stars. kooxda Hilaac waxay kasoo jeedaa gobolka Ohio magaaladiisa Columbus, halka Washington Starsna ay ka timid magaalada Washington DC iyo nawaaxigeeda. kulankaasi oo ahaa dabcan kulan aad u xiiso badan, taageerayaal fara badan oo labada dhinacna garoonka ay soo camireen, walow kuwa Ohio ay badnaayeen, ayaa 4-7 waxaa guusha ku raacday kooxda Washington Stars. kooxdaasi oo dabcan aad moodaysaba in hal ciyaaryahan oo ka mid a ciyaartoydoodu uu ahaa ninka ugu shacbiyadda badan garoonka, islamarkaasina goolashaasi kuwa ugu badan isna ku dhaliyey. ninkaasi oo sida la sheegay kasoo jeeday waddanka Peru, hase ahaatee kooxda Washington Stars ahaa laacib ay ku duulaysay. kooxda Samba ee gobolka Ohio iyo kooxda Twin City ee gobolka Minnesota ayaa iyaduna waxaa la oran karaa inuuba ahaa kulankii ugu xiisaha badnaa oo labadan kooxood weerar iyo weerar celis ayay isku mayseen. daqiiqadihii loogu talagalay ciyaarta ayaa 2-3 waxaa guushu dhankeeda aaday kooxda Twin City Stars. kooxdan ayaa haatan waxay usoo gudbaysaa ciyaaraha semifinalka, waxauna ahaa kulankaasi kulan la isku riiqday. kooxaha Columbus oo aad moodo garabkooda in laga baxay islamarkaasina habeenkii xalay ahaa guuldarrooyin ay soo wajaheen, ayaa kooxda Columbus Stars waxaa 4-0 ku dubatay kooxda Somali Tigers oo iyaduna ah koox kasoo jeeda gobolka Minnesota. kooxahan ciyaaraha semifinalka usoo baxay ayaa haatan waxaa 3 kamid ay kasoo jeedaan gobolka Minnesota, halka kooxda kalena ay kasoo jeedo magaalada Washington iyo nawaaxigeeda. haddaba sidan ayay kooxuhu isugu dhaceen. kooxda Twin City ee gobolka Minnesota ka timid Washington DC ayay foodays dari doonaan, oo maanta ayaa 2 kooxood ay wada ciyaarayaan. sidoo kale midnimo oo iyadu kasoo jeeda Minnesota iyo Somali Tigers oo iyaduna gobolkaasi kasoo jeeda ayaa iyaguna fariya footamaya, waxayna labadaasi kulan gebi ahaanba dhacayaan maanta. sidoo kale marka ay ciyaarahaasi soo gabagaboobaan, 2 kooxood ee ciyaarta kama dhammaysta isugu soo baxda ayaa isla maanta foodays gelin doona, iyadoo markaasi ciddii koobka qaadatana ay ama Washington DC aadi doonto ama gobolka Minnesota ee qabowga badan ay dib iyagoo faraxsan ugu laaban doonaan. haatan aan si kooban idinku dulmaro ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka dalka Ingiriiska. kooxda Arsenal ayaa ku durdurisay Liverpool oo 4-1 ku martay ciyaaryahanada Giroud, Mesut Ozil, Alexis Sanchez iyo Bellerin ayaa goolashaasi ku fara yareystay, halka goolka ay Liverpool la timidna uu ahaa rigoor uu dhaliyay ciyaaryahan Henderson. Everton Southampton ayaa 1-0 kaga badisay Leicester City, 2-1 ayay ku garaacday West Ham United. Manchester United waxa ay ku dharbaaxday 3-1 kooxda Aston Villa. waxaad moodaa Manchester United haatan inay gadaal u sii eegayso Liverpool oo ay leedahay walle kaalinta 4-aad igama gashid. Swansea City 3-1 ayay ku dubatay kooxda Hull City, taloo 3-1 ma laysugu dowgalay habeenkii xalay ahaa. West Bromwich Albion waxaa iyadana 4-1 ku suuldaartay kooxda Queen Park Rangers, oo iyadu weliba guriga kooxda West Bromwich Albion ayay ku ciyaareysay Chelsea. dirqa ayay kaga baxsatay Stoke City oo 2-1 ayaa guushu dhanka Chelsea ku aaday. sidaa haatan waxaa horyaalka kaalinta 1aad weli sii haysata Chelsea, hase ahaatee Arsenal ayaa kaalinta 2aad soo gashayo 63 dhibcood ayay haatan leedahay. walow Manchester City hadday kulanka maanta badiso ay dib u soo ceshan doonto kaalinteeda 2aad. dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaraha ee saaka iyo caalamkana waa intaa. waa Maxamuud Mascadi oo gobolka Ohio ee magaalada Columbus, sida kale sidaa iyo nabadgelyo.